Indumi iso nembulelo kuyo inkosi, ngayo inyweba, yokuba sibe lapha kwakhona sizovila izwi lakhe, kunye nokuba sisikeleleke ngokutsha. Ngalo lonke ixesha sisiza sizokudumisa. Silapha, sibe sinonxanelo olunzulu entliziyweni zethu, basibe namava noThixo ngokutsha. Uba samkele oko akuthembisileyo, ngokuba ngemini aza ngayo kwakhona, asifuni nje kube kanti siye sahlala nje phantsi kokuvakala kwelizwi, kodwa sifuna ukulunga, silunge ukuze sidibane naye. Kwaye xa sicinga malunga nokuba kovakala kanjani kwabo abashiyekele ngasemva, abathe babaleka balandela inkosi iminyaka emininzi, emva koko bangafikeleli kulo inqaku. Kunzima ukucinga oko, kodwa okunjalo kuya kuba lolo hlobo. Isibhalo esingcwele sithi abo babelungile bangena, lwaza lwavala ke ucango. Yintoni ebandakanywe kokukulunga? Sawuze silunge nini? Silungele ukudibana nenkosi. Lena imibuzo ekumela ibandakanye thina sonke, ngoba siyazi uba khona abantu abangabalekiyo abaphuphayo bacule baze bashumayele malunga nogxwilo, baze bahambe iindlela zabo besazisa iimfundiso zabo bengenalo ulwazi olulungileyo lukaThixo. Yeka nje ukulunga ulunge emehlweni kaThixo, kodwa akukho nanye koko okubandakanya thina kule ntsini, ibandakanya abanye. Umbuzo ngulo, ingaba simanjani phambi kuThixo namhla? Ingaba singadibana na naye sivile ngokucacileyo kuvakaliso lokuba la mava amathathu ayadingeka ngalo ugwetyelo ngokholo lwezibhalo kuYesu Kristu inkosi yethu eziswe ngomoya kaThixo? Hayi nje inkolo ngokuba abanye bayakholwa, kodwa ibe ngamava umntu ngamnye okholo, amava kunye noThixo, ukuba singajonga ngasemva kuwo sithi kulapho uThixo wadibana nam khona, kulapho ndathi ndaba nokuzibalela kunye noThixo, amava am athe aguqula ubomi bam, athe anika into evakalayo kubomi bam baze bakutshintsha oko ke kugwetyelwe. Amava wesibini athe acaciswa ngokucacileyo, kwaye izibhalo ezingcwele zithetha kakhulu ngako ngaphezu kwalawo kuqala. Nawesithathu, oku kukungcwaliswa, apho sixelwe khona ukuba ngaphandle kobungcwele akekho umntu uyakuyibona inkosi. Akukho ungaphandle kokuba lungekho ungcwaliso, akekho umntu uyakuyibona inkosi. Elo lilizwe libaluleke kakhulu. Ngubani owaziyo ukuba intoni na ungcwaliso egame emehlweni kaThixo? Ayiyo lento sicinga bayiyo. Kodwa yinto uThixo ayifunayo kum nakuwe. Yohane 17 isahluko seshumi nesixhenxe umqolo weshumi nesixhenxe. Bangcwalise bawo ngayinyaniso. Ilizwi lakho liyinyaniso. Ukuba sibe nokumnonelela uThixo kunye nelizwi lakhe. Kwaye ngenyaniso yonke into ebhalwe kulo. Kukhona abantu aboneleyo abathi bakhethe ikrim le ngaphezulu kwekeyiki bayeke ikeyiki. Kodwa kumele sithathe ilizwi likaThixo ngokubalulekileyo. Sivumele le nyaniso ingcwele ukuba igqobhozele kuthi kwaye oko kubandakanya ngenyaniso yonke into, bandakanya nento ebhalwe kuyakobi isahluko sesihlanu mqolo wethoba ke lo. Musani kukrokrelana omnye nomnye bazalwane kuze ningagwetywa. Yabonani, umgwebi umi phambi komnyango, loku kuyinxalenye yakho. Musani ukukrokrelana omnye nomnye bazalwane ngokuba inkosi isondele. Sina impembelelo yokuba sikwinyaniso ezitshiliweyo kwaye singcwaliswe kuzo. Kodwa oko akwanelanga. Bonke ubungqina bezibhalwe ezingcwele, lonke ilizwi kaThixo, nditsho nelokuba kumele sibambe ngomkhala ilwimi lwethu. Kungenjalo siyaziqhatha kwaye unqulo lwethu luyalambatha. Khona izibhalo ezininzi eziselizwini likaThixo elo sidinga ukuba singcwaliswe kulo. Kulo lonke inqaku eluThixo alifunayo kuthi kumele sigwetywele size singcwaliswe phambi kwenkosi. Umntu omdala akawukwazi ukwenza oku. Ngokuchasene noko siyakuthi kungenzeka kanjani na? Kodwa ngoko sijonga phezulu enkosini sithi, Thixo thembekileyo, uthe wasixolela, wasinika ubomi obutsha, waxolela izikrexo zethu singabakho. Ngoku sisekuzibonakaliseni kuwe, yenza ngathi oko kukukholisayo. Ingaba ngcono sinawo lo mnqweno unzulu ngaphakathi kwethu basikholise inkosi size sisalisekise zonke imfuneko zakhe? Apha sonke sesimamele safunda, ngoko ke thina samkele ubukumkani obungena kushukunyiswa. Masibe na umbongo sinokuthi simzukise uThixo ngononelelo sinakoyika uThixo, ngokuba uThixo wethu ungumlilo odlayo. Unonelelo yintlahlela yokukhonza uThixo ngenyaniseko evela entliziyweni. Ukuba sifumana ityala kuthi okanye kwabanye, asinawukuhambela ndawo. Kumele sibe nombulelo nje uba kubhaliwe kumaHebhere isahluko seshumi nesibini umqolo wokugqibela, masithi ngoko sisamkela ubukumkani obungenakuzanyazanyiswa nje sibe nombulelo. simkhonze ngawo uThixo ngokukholekileyo. Sinokumhlonela nokoyika. Unonelelo kuchasana nokukhalaza. Kwaye basijonge imbali yabantu bakwaSirayeli nje umba kucacisiwe kwincwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko seshumi nakwezinye indawo. Ngoko kumele sithi kuba badla bonke imana bayibona intsika yomlilo, babona uzuko lwenkosi, basela kwelaliwa elilelomoya kodwa bakhalaza, babengonelisekanga kwaye omnye wasebenzela omnye, waphembelela omnye ade uThixo athi, Moses, ndiyakubatshabalalisa abantu, ndenze isiqalo esitsha ngawe. Moses wama ebhlorhweni wazibeka phambi kobuso bukaThixo endaweni yabantu, ngenyaniso phambi koThixo nabantu, esithi, ngcono ulikhuphe elam igama encwadini yakho kodwa bayeke abantu ngoxolo. Sibona ingqiqo kaYesu kule ndoda yakwaThixo. Wayenokuthi, oh, yingcinga entle enjani, hey. Ngoko ndiyakuphelwa yiyo yonke intlungu, ngoku kuya kubakho isiqalo esitsha kungekho zonke izinto zindala. Hayi, akukho njalo ngoThixo, ngokuba sibona ukusilela kwethu kunye nokuphazama kwethu ngendlela enye. Ngoko ke asihlali ekuphazameni nasekusileleni kwabanye, ngokuba asisazi mntu ngokwenyama kodwa ngokomoya. Ngoko ke sijonga enkosini othe wathembisa kwayeiya kusinika ubukumkani obungena kushukunyiswa, kwaye ubukumkani bukaThixo buqala ngaphakathi kuthi, ngokuba ngenyaniso bungaphakathi kuthi. Kwaye kuphela xa ubukumkani bukaThixo bungaphakathi kuthi, siya kuba sebukumkanini bukaThixo. Le yinyaniso ekungamelanga ukuba siyigqithe nje okanye singayihoyi. Ithi apha, ngoko ke samkele ubukumkani obungena kushukunyiswa, sibulele ngako ngoba simkhonza ngawo uThixo ngendlela emkholisayo. Ngoko uba sifuna ukukhonza uThixo ngendlela emkholisayo, ngoko hayi ngokukhalaza nokumbombozela kodwa ngentliziyo ebulelayo ngento uThixo athe wasenzela yona. Ngaba siyaqaphela oko? Sifuna ukumkholisa kakuhle uThixo size simkhonze. Nasi sixo kuko oku, ukutsho ke kukuba nombulelo, ukuba uthe wasixolela waze wasithabathela ubukumkanini bakhe ukuze sibe lubango lwakhe. Ngoku zikhona ezinye izibhalo esifuna ukuzijonga, kodwa ngenyaniso kumalunga nalamava mathathu, ugwetyelo, ungcwaliso kunye nobhaptizo lomoya oyingcwele. Kwaye apha ukuba wonke umntu angangena avumelane, ndingathi njengokulula kumele sithandaze, sithandaze ade wonke umntu kube kanti uwafumene lamava kunye noThixo. Eyona nto embi enokwenzeka kuthi kukuba sihlale phantsi kokuvakala kwelizwi likaThixo, sibe nethemba lokuba nenkosi, emva koko sishiywe ngasemva. Andifuni ukuyithatha le nxaxheba phezu kwam, ngoba ukushumayela ayiyonto efundelweyo waze waphunyeleliswa ngayo, kodwa sisipho lubizo. Waye Paulo siyabhala ukuba siya kuphendula ngemiphefumlo ethe yanikelwa kuthi. Oh, ngokubaluleka okunjani apho kumele sivilizwe kaThixo, silithabathele entliziyweni. Ukuze sincancazele, sishukunyiswe kona ndawo inzulu, sithi, Nkosi, ngaba ndime phi na, kwaye ndime kanjani na ngokomoya phambi kwakho. Njengoba nditshilo ngaphambili, ukugweba ukusilela kwabanye, nokuba imalunga nomntu omnye okanye malunga neentshukumo zokomoya, amahlelo ngokunjalo ayikusinceda. Sidinga umgwebo oyinyaniso weemeko zethu zokomoya kunye neemeko zethu ngokomntu ezokomoya phambi kwenkosi, kwaye kuba sima ngokholo kwaye sibulela ngako oko uThixo asele sinike kona, ngoko uya kuqhubeka aze abonise asikhombe kwindlela yosindiso. Ngokuba kubhaliwe, nabana onika uzuko udumisa mna, kwaye leyo yindlela le endimbonisa ngayo usindiso lukaThixo. Kwaye nantso into esifuna ukuyibona, usindiso olupheleleyo, ivangeli epheleleyo, imbuyiselo epheleleyo yako konke oko bekulahlekile, ubomi obungcwele kunye namandla angcwele kumele abuyele kuyo yonke into esiyenzayo. Ngoba ngenyaniso amaxesha esiphila ku abalulekile, kwaye asingabo abo bamisa amaxesha bemisela ukubuya kwenkosi, okanye abo bathi inkosi yam ilibazisile ekubuyeni kwayo. Kodwa sifuna ukuqaphela size sicace, silinde ukubuya kwenkosi yethu. Kodwa njengomtshakazi olungisiweyo, umtshakazi ombathisiweyo, umtshakazi onxityisiweyo, sifuna ukulinda silolo hlobo, hayi njengabo abama ngaphandle komnyango ovaliweyo, bonke baphuma beya kumkhawulela, ezinhlanu zizinqondi, ezinhlanu ziziyathe, bonke baphatha izibane zabo, bonke bephuma beyokukhawulela umyeni. Ntanda, abaninzi benza njalo namhla phakathi kwabo bathe bawuvumyalezo okugqibela, kwaye ngokunjalo kukhona izantlukwano eziyangasekunene, ezinye zekhohlo, ukhalazo oku nokuya, kwaye ubunye butshatyalalisiwe, umzimba ukrazulwe kubini, ngokuba wonke umntu ufuna ngendlela ethile ukufaka umona wakhe kunye afake nenkqubo yakhe kwinkqubo kaThixo. Konke oku kumele kume, kumele size phambi kuThixo njengoba kwathethwayo kwindlu kaKoneli, ukuva zonke izinto esiziyalelwe nguThixo ngawo, what people have to say. Hayi into abantu kumele bayithethe. Hayi into abayicingayo kanye abathetha yona. Kodwa amazwi kaThixo acacileyo nayinyaniso. Kwaye kule nyaniso etyhilweyo yelizwi sifuna ukungcwaliswa. Kwaye ngokunjalo sifuna ukugcwaliswa ngomoya oyingcwele ngenyaniso. Njengabazalwane bethu noodade ekuqaleni. Ngoba jonga uba silindile. Silinde izinto ezinye uba zenzeke ekupheleni. Njengoba kwenzekayo ekuqaleni. Ngoku amandla amanye kaThixo. Umoya oyingcwele omnye. Ukuxhotyiswa okunye kumele sikunikwe ekupheleni. Ukuba into izinto ezinye ziyenzeka. Ngaba siyaqaphela sonke oku. Ukuba singakwenza ngamandla ethu. Ngoku besingayi kuthetha malunga nezinto nakanye. Kodwa njengoba abazalwane bethu babengenakukwenza ngokwabo ekuqaleni. Kodwa njengoba inkosi yethu yathi, lindani eYerusalem nide nizaliswe ngamandla avela phezulu. Ibandla eli inkosi ilihlanganisele emzimbeni omnye kule mihla yokugqibela kwilungu eliphilileyo. Eli bandla kumele ukuba ligcwaliswe ngobomi obungcwele kunye namandla angcwele. Emva koko kuze ukuzaliseka uba ayinguwe kodwa nguKristu ongaphakathi kwethu onokuzitshila ngoko ongenakuthetha nje kuphela kodwa ngokunjalo onokusebenza onokutshila ngenyaniso amandla akhe okusindisa, amandla akhe okuphilisa, amandla akhe okuhlangula, ewe onokutshila amandla evangeli lonke liphela. Kumprofethi Isaya kwisahluko samashumi amahlanu nesibhozo ithi, danduluka uphimisele, ungathinteleki, phakamisa ilizwi lakho njengesigodlo, ubaxelele abantu bam urheqo lwabo, uyixelele indlu kaYakobi izono zayo. Ke bayandingxoka imini ngemini, bakunanzile ukuzazi indlela zam. Njengohlanga olwenze ubulungisa, alwalishiya isiko loThixo walo. Bacela kum imigwebo yobulungisa, bakunanzile ukusondela kuThixo. Masimeni apha okwemizuzwana nje. Apha inkosi ithetha abantu abenza ngathi abasukanga, ngathi akho mntu othe wasilela, ngathi yonke into isengolungelelwano. UThixo uyabuzwa malunga neendlela zakhe. Kukhona umnqweno nje uba kubhaliwe apha, babonise abantu bam urheqo lwabo, kodwa bandifuna imini ngemini, bafuna ukuzazi iindlela zam. Njengohlanga olwenze ubulungisa, alwalishiya isiko loThixo walo. Besinokucinga ukuba uba umntu uza phambi koThixo imihla ngemihla athi, Nkosi, yintoni indlela yakho? Yintoni intando yakho? Kodwa sekunjalo kungenzeka uba uThixo uyabona ngapha kwethu uba simfuna, simbuza ukuba yintoni intando yakho. Kwaye sicinga uba sesiyazi sekunjalo. Kodwa ngoku siyambuza, bankosi, ufuna ndiye kweyiphi na indlela? kodwa sele siqinisekile ukuba sikuyindlela elungileyo. Ukuze imibuzo yethu, kuze nokujika kwethu siye kuThixo, kube ngokwecala lenhliziyo, ingabiyo indlela uThixo afuna ukuba ibe yiyo. Nathi ngokunjalo, abasele belandela inkosi, kumele sizibuze kwakhona nakwakhona sinenhliziyo enyanisekileyo. Oh Thixo, ingaba ndisendleleni le ondifuna ofuna ukuba ndiyithathe na? Njengabantu bakho, ingaba sele silapho ufuna sibe khona? Ukuba siye sacinga ukuba sele sinamava ngayo yonke into, samkela yonke into, kwaye sihlangane kuphela ngaphambili ukuba sizoshumayela sithandaze, ngaba uThixo ucinga ntoni nangathi okanye enze ntoni ngathi? Hayi, sifuna ukuvuma uba ezinye izinto zisasilela, kwaye ayindlela uThixo afuna uba ibe yiyo. Iqala ngomemelelo ngento uThixo athe wasele wayenza, kodwa ayipheli apho. Indlela yenkosi kumele ibengezele ngaphezulu nangaphezulu ngokucaca kwayo kuthi, kwaye kumele siqonde intando yakhe ngokungcono nokungcono, kunye nobudlelwane bethu kunye noThixo wethu kumele ukuba kube nentumekelelo engaphezulu nangaphezulu. Ngamanye amaxesha ubomi bethu bokomoya bunesiginqi esikhulu, akukho nzulu yokomoya, akukho bomi obuyinyaniso obungcwele, akukho milando yentsikelelo ezingcwele ezishiyekileyo. Lunceda ntoni na ungqino lwethu uba uThixo akakwazi ukuzingqina, kwaye phaya kuhleli ukusilela kwethu ngendlela enye ukunxanela kwethu inkosi uba unokusisa kwinqaku apho anokuzukisa khona emhlabeni, ukutsho ukuba aze kwabangabakhe kuwe nakum, ukuze sikwazi ukuthandaza sinenhliziyo enyanisekileyo. Inkosi, makutshilwe uba unguThixo kwaye thina singabantu bakho, ukuze singangqini kuphela ngemilomo yethu, kodwa ukuba kutshilwe uba inkosi nguThixo wethu, kwaye ukuba singabantu bedlelo lakhe, umhlambi wesandla sakhe, abo apho anokukhokhela khona nokusikela khona, apho anokondla khona ngenyaniso, apho anokusebenzisa khona. Apha kwesi sibhalo iqhubeka nditsho mganyana ithi, ngokungenamonde ukulindela ukuhlazeka kukaThixo endaweni yokuqaphela ukuba siyasilela, sitsalwa kukungabi namonde, kwaye apho ke kuhleli yonke ingxaki apha kule mihla. Kutheni abantu beqhubeka bebeka amaxesha amatsha okubuya kwenkosi? Kutheni befuna ukuzisa into malunga nako? Kutheni kunjalo? Baye bengabi namonde, abakwazi ukuyilinda iyure kaThixo. Ingaba umsindisi wathini xa uMariya weza wathi, mamela, bathe baphelelwa yiwayini, uthe, mfazi, yintoni na enam nawe, eyam iyure ayikafiki. Inkosi inenkqubo enjalo elungisiweyo ekungekho mntu unokuyitshintsha, kwaye sifuna ukubandakanywa kule nkqubo. Kodwa oku akwenzeki ngokulungisa izinto ezithile, kodwa ngokumiselwa kulo ubabalo kunye nelizwi likaThixo. Nantso into ebalayo, ubukumkani bukaThixo bubukumkani obungena kushukunyiswa, kwaye onke amazwi akhe nezithembiso zakhe zingu ewe zingu amen. Abantu bathe ababinamonde kwisizukulwana sethu. Andisoze ndilibale xa unyaka wa77 wawuphelile, abazalwane bandixelela, ewe inkosi seyibuyile, kwaye nonke niyazi andikholwa oko noba sekunjalo, ngokuba ndikholwa kuphela into ebhaliweyo eBhayibhileni, lo kwayena lo Yesu onyusiweyo kuni wasiwa emazulwini uya kuza ngolu hlobo nimbone esiya ngalo emazulwini. Izenzo isahluko sokuqala umqolo we19. Kum ayikho enye ivangeli, inye kuphela ivangeli kaThixo, ivangeli kaYesu Kristu, kwaye wonke umntu ongowomoya olungileyo uyawukushiyeka kwivangeli eyinyaniso. Akayizuphambukela ekunene nasenxele ngenxa yokungakwazi ukuphumla, kodwa mhlawumbi angene kwimpembelelo yeminye imimoya, kwaye oku kwenzeke ngokukhawuleza ngaphezu kwabanye banokucinga nje. Ndixele inyaniso, eli lizwi likaThixo lithe lavela kumoya kaThixo, nabani na ophumayo kweli lizwi ungena phantsi kwempembelelo yeminye imimoya, kukuphela ngumoya kaThixo osigcina enyanisweni yelizwi. Emva koko inyaniso iyasikhulula, ngokuba umoya ukhokelela kuyo yonke inyaniso. Musa ukungabi ngokungena monde, kodwa nje buyakobi ebhala, tinyamezelani ngoko zintanda ide ifike inkosi, ngoba sidinga ukuba sibe nomonde. Kodwa ngoku ungalali ekuthini ujike uye kwicala ngecala, kodwa linda uthi, Nkosi, ungahamba kude kube phi na nathi? Ingabe ufuna ukwenza ntoni na ngebandla lakho ngoku? Kodwa kumele singene kwezi zibophelelo zomoya, sibe ntliziyo nye, sibe mphefumlo omnye. Yonke into echasene nomnye nomnye mayiphele, size singene sonke simanyane noThixo omnye enzele omnye, ukuze umoya kaThixo usigcwalise, aze uThixo akwazi usisebenzisa. Amandla ethu kunye noThixo awukushiyeka apha ukobubunye bungcwele bokomoya. Ucinga ntoni na xa simxhelomnye ngenyaniso, simxhelomnye emehlweni kaThixo? Hayi njengokuba sikubiza ukuba simxhelomnye, kodwa ubunye boluntu obungcwele, ubunye bomanyano olungcwele, umyalelo ongcwele, ukwaziswa kwizibhalo ezingcwele kuzo zonke imfihlelo zelizwi, emva koko sibe ntliziyonye, sibe mphefumlo omnye. Sisiza kubunye bokholo kunye nobokumazi unyana kaThixo. Ingaba ucinga ntoni na xa sinyusa amazwi ethu sithandaza ngobunye boluntu olunjalo kwintando kaThixo? Emva koko indawo kumele ishukunyiswe, emva koko amandla kaThixo kumele atyhilwe phakathi kwabantu bakaThixo, ngokuba yasoloko ilolu hlobo uba uThixo uthe wathwala ubungqina, kwaye akukho mntu ofundisibhalo ezingcwele aze aqaphele into uThixo eyenzileyo kwibandla langaphambili. Ongasayi kuba nokunxanelwa kunye nokukhala komphefumlo olovakala, oh Thixo, yenza into enye ngokukhawuleza njengoko wenzayo emva phaya. Ngoko kwesinye isandla lumemelelo ngento uThixo athe wayenza kunye nokungena ekuphumuleni kaThixo, kodwa hayi ekulaleni kokomoya, kodwa ekuphumuleni kaThixo ngokuphumla kweyethu imisebenzi kunye nokungena kumsebenzi kaThixo owenziwayo kuKristu Yesu inkosi yethu. Emva koko siyaqaphela ukuba thina ngokwethu singumsebenzi kaThixo, sidalelwe imbeko yakhe nozuko. Ihamba nditsho mganyane apha kwaye kuthethwa ngokuzila ukudla. Ngoko ke sithe sazila ukudla wena awabona, ngoko sithe sayiqoba imiphefumlo yethu wena wathi awazi. Ngokuqinisekileyo zikhona izinto ezenziwayo kwaye sicinga uba uThixo ngoko uzasinika umdla opheleleyo abe engakubonakali engakwenzanga oko. Nanku ke umbuzo othi kutheni sisenza oku, kutheni sisenza oku ya, kwaye kutheni ungakuboni. Emva koko iqhubeka ithi, yabonani, ngemini yokuzila kwenu ukudla nifumana uchulumanco nakonke ukubulala kakwenu. Yabona, niyazila, nizilela ukulwa kunye nengxoxompikiswano ze nibethe ngenqindi lokungendawo. Aniyikuzila njengoba nisenza kule mihla ukwenza ilizwi lenu ukuba liviwe phezulu. Nditsho nokuzila kunye nokuthandaza kumele ukuba kulunge phambi koThixo. Ukuba umntu uzile ukutya ezila ngokuzenzela ngoko, angabetha ngenqindi kwakhona, thina singenza ngaphandle koko. Zintanda, kutheni onke la mazwi ebhaliwe? UThixo ufuna ukwenza abantu kuthi xa bezila bazile ngendlela elungileyo, xa bethandaza bathandaze ngendlela elungileyo, xa beshumayele bashumayele ngendlela elungileyo, ukuze yonke into iziswe kumanyano kunye noThixo ngokwelizwi lakhe elihle lingcwele. Nalo elona nqaku libalaseleyo lentshumayelo ukuba siziswe ekuvumalaneni kunye noThixo ngokugqibeleleyo. Nganzima uba silinde ide ihlasele iyure apho inkosi iza kuzitshila khona. Siqaphele kwakhona izolo emva kwemini kweli qela lolutsha malunga nabantu abangamashumi amabini. Kukhona indlala kodwa abantu abanawo kwaziswa, izinto azidityaniswanga, azikho ndaweni inye, izinto zikrazuliwe nje zamacala ezikumele zindaweni inye. Inkosi ithe yasinceda kwade kwalapha ngenceba, kwaye ndifuna ukugxininisa oku, ngenceba uthe wasinika ukubona kwingaphakathi nemboniselo yonke yecebo lakhe ngendlela engazange yabakho kulo lonke olu didi luphela ngendlela endifuna uyibeka ngalo. Kodwa konke oku kumele kube nenjongo, kwaye kuya kuba nayo injongo, ukutsho uba inkosi ngokugqwesileyo nje isibeke apho ifuna sibe khona ngokuvumelana okupheleleyo kunye naye kunye nelizwi lakhe. Akukho mntu owenza nanye into ukuze abonwe okanye aviwe. Wonke umntu Mazikhanyele athi Nkosi andifanelanga ngumdla wakho. Ingaba seke wakuthethoko? Mna ndikuthethe amatyela amanintsi awaneleyo ukuba nonke benisazi ukuba yintoni esele ndiyithethile enkosini. Andazi, andaza ukuba ningakuqonda na. Ngubani onokuzijonga bhetele yena ngokwakhe? Ingaba umprofeti umnqophisi omdala akathanga bonke ubulungisa bethu bufana nezikorobho ezimdaka? Yintoni enokuma phambi kuThixo? Sazalelwa esonweni. U-Adam omdala usabambelele kuthi kuba asiqapheli. Kwaye njengoba sesithethile ngaphambili, into esiyiyo siyiyo ngalo ubabalo. Kwaye ngoko ke siqhayisa ngobabalo lukaThixo. Apha iqhubeka ithi, ingaba kukhona ukuzila okunjalo endikunyulileyo? Imini yokuba umntu abandezele umphefumlo wakhe, andisoze ndikulibale. Andifuni nokuxela intshukumo apho wonke umntu anenkqubo yakhe, wonke umntu unokushukumisa umphefumlo ngeendlela ezithile benabaprofeti na zonke iintlobo zezinto. Kwaye xa kufika ixesha, ukuba bendingakubonanga ngokwam, uba bendingekho kuloo mhlangano, bendingazukholwa. Akho mntu ukuvunyelwa ubangena eholweni enxibe izihlangu zakhe. Wonke umntu kumele ashiye izihlangu ngaphandle ngokube khona elilapho elinothuthu kunye netyiwa eshukunyiswayo phaya wonke umntu. Emva koko, ewe, iyaqala. Kwaye akumelanga uyikholwe. Kwaye andikuthethi okuba ndikuvise kamnandi. Ndikuthetha kwinzulu yentlungu yentliziyo kuba abantu bacinga uba bangaza phambi kothixo. Bacinga uba ngoku senza ukuzisola ngezirhwexayo namathuthu. Bafumana izibhalo ezinyanzelekileyo malunga noku ngokuba kwakhona umprofeti owaguqukayo enezirhwexayo kunye nothuthu. Kwaye ngoku bacinga ukuba kumele benze okufanayo. Apho umprofeti wathi, kwaye ewe, abasifumananga esi sibhalo. Apho umprofeti uthi, ingaba oku kukuzila ukudla na, ukuba nimbathe ezirhwexayo nithandaze eluthuthwini? Ngabe yakukubiza oku kuba kukuzila ukudla kwaye ngumhla owamkelekileyo enkosini? Xa nithoba iintloko zenu nje ngomzi? Hayi, kutheni? Oko benokubonakalisa isifo sentliziyo. Ukuthobeka akukho xa intloko ijonge ephantsi okanye xa sibeka iinyawo zethu phezu kwezirhwexayo. Ukuthobeka kusentliziyweni. Kwaye uThixo ufuna sibe nokukuthobeka kungcwele. Kwaye inkosi yethu ithe, entshumayele entabeni xa nizile ukudla zihlambeni, nize nithambise iintloko zenu ngeoli. Haleluya, mabonge uThixo. Oku kuyangqina ukuba siyakholwa oko sikuthandazayo kwaye siyamthemba uThixo kubuya kukusinika. Kwesinye isandla sinentliziyo ethotyiweyo. Kwaye ukuba bengathethwanga apha, kwaye besinokuviwa nguThixo ngokuthandaza sinezirhwexayo nothuthu, sonke ke besinokwenza oko. Kodwa ayondlela kaThixo leyo nathi. Indlela kaThixo nathi yindlela yokholo kwaye ukuthobeka uba sizivumele ukuba siziswe ekuvumelaneni kunye naye nelizwi lakhe kuzo zonke izinto. Into enjalo ingaba kukuzila endikunyulileyo na? ingaba ngumhloba umuntu awuthoba umphefumulo wakhe na ukuthokombisa inhloko yakhe njengomsi andlala ezihweqayo nothuthu oko ukubiza ngokuthi kukuzila na ngumhla okholekileyo na kuYehova. Hayi, uThixo ufuna ukwenza abantu kuthi abathobekileyo kude kufikele kweyona ndawo inzulu entliziyweni kwaye abaziyo ukuba baxhomekeke kubaba lukaThixo kwaye sonke isipho esilungileyo nesigqibeleleyo sivela kuThixo kodwa konke kwenzeka ngendlela yokuthobeka kokholo. Ukuba siko kwindlela kaThixo ngoko ke singazila sithandaze sijingise iintloko zethu sibe kwezirhweqayo nakuthuthu ayinakusinceda loo nto. Ngoku naku ke okona kuzila ukudla into kuyiyo kuThixo. Umqolo wesithandathu, ukuzila endikunyulileyo asikuko na asikoku na ukucombulula iziqamangelo zokungendawo ukukhulula izitrophu zedyokhwe ukundulula abavikivekileyo bekhululekile naphule zonke iidyokhwe. Fanisa esi sibhalo kunye noIsaya isahluko samashumi amathandathu anye, umoya wenkosi uYehova uphezu kwam ngenxa yokuba uYehova endithambisele kuba ndishumayeze abalulamileyo iindaba ezilungileyo. Undithume ukubopha abantliziyo zaphukileyo, ukumemeza inkululeko kwabathinjiweyo, ukuvulwa kwamehlo kwabakhonkxiweyo, ukumemeza umnyaka wetarhu likaYehova olu lulungiselele elumele ekunyanzelekile uba liqhutyekiswe libandla namhla, abantu ababophelelekileyo abangenakuzinceda abadingi kugwetyo, badinga ilizwi lamandla elivela kuThixo apho amandla kaThixo athilwa khona aze imixokelelwano iqhawulwe. Siyazi ukuba xa uPetros wayepha entolongweni kanye yangupawulos noba yangubani pha entolongweni enenyawo zakhe ezinemixokelelwano ngesaquphe kwakhona into eyenzekayo wakhululeka wavunyelwa ukuba aphume. Khona into engcwele ekumele ize into enamandla ngaphezu kwezinto ezisibophileyo, izinto ezisiphazamisayo, izinto ezisibambayo. Kwaye kuba ngamandla otshaba ngoko ke sikuthethile amatyeli amaninzi, khona amagunya amabini kodwa linye elinamandla onke kwiindawo zonke kwaye siyakholwa oku ngeentliziyo zethu zonke nomphefumlo. Mnye kuphela uSomandla kwaye umtyholi nawo wonke umkhosi wakhe kumele uguqe uthobe uze uqaphele ukuba wahlulekile kwaye ulahlekelwe lilungelo lakhe kubantwana bakaThixo kwaye inkosi ithe iyasihlawulela kwaye singabayo silubango lwakhe. Cinga ke ukuba ubuza uthenga into kwaye oyena mphathi usafuna ukubeka amalungelo angenele lapha naphaya ngokunjalo, le into ibingazuba yinto emnandi. Ungakhona ukuya phambili nasemva, hayi, ngethuba uThixo wasihlawulelayo kuKristu wahlawulela ityala ixabiso elikhulu azigazi laphalala, uSathane ulahlekelwe lulungelo lakhe kuthi kwaye kumele sikwazi ukukuthetha ngokholo ngokuba siyakholwa ngeentliziyo zethu kwaye siyangqina oko sikholwa ngemilomo yethu. Ukuba sikholwa ngenhliziyo zethu, kwaye asikungqini ngomlomo wethu, koko ukholo alusebenzi. Ngokuba bubungqina bethu bokholo. Oko njoba kubhaliwe, bathe boyisa ngegazi lemvana kunye nelizwi lobungqina babo. Ilizwi loThixo wethu kumele ukuba libe bubungqina bethu. Ukuba simphatha kakuhle, siphatha kakuhle utshaba, sikholwa izinto ezisentliziyweni zethu, singazithethi ngomlomo wethu, akukho nto enakwenzeka kuloo nto. Umntu odingayo okanye ofuna ukuba namava ngoba balukaThixo kumele avule umlomo wakhe aze athethe kunye noThixo. Umntu obophelelekileyo angakholwa kwiminyaka elikhulu entliziyweni yakhe, inkosi iza kundikhulula. Izawuthatha ngoko iminyaka elikhulu kuba yenzeke nokuba siyikhona, kodwa ngethuba esithetha oko sikholwayo entliziyweni zethu kulo olukhona, sithi, Nkosi, uthe wandihlangula, ndikhululekile. Uduma malubekho kwigama lakho. Satan ulahlekelelwe lubango lwakhe kum. Ndingowakho, uNkosi Thixo wam, ukuba undihlangulile. Uzawubona, awusengombuzo. Uloyiso lukaThixo ngokulula nje luya kuthini. Kwaye siyawumangaliswa sicinge ukuba, ewe, kwakulula ngolwahlobo. Ngoko masingavubunzima nakanye ngoku, ndiyazi ukuba kunzima kangakanani nako olidaba, kakhulu xa lirhuqa, kwaye unxunguphalo lwangaphakathi lungakanani na nokuva ubunzima. Masiqhubeke sifunde. Ingaba alulo uzilo endilinyulileyo olu ukucombulula iziqamangelo zokungendawo, ukukhulula izitrophu zejokhwe, kundulula abavikivekileyo bekhululekile, naphule zonke iijokhwe. Kutheni inkosi yethu yathi ndininika amandla ngela xesha kuPetros? Kwaye nonke niyazi, hayi kuphela kuye kodwa kubo bonke abafundi ababekhona emva kovuko lwakhe. Wathi phakwivangeli kaYohane, njengoba ubawo endithumile, nam ndiyanithuma nina. Naliya eligama eliphoswa ukuqondwa ngabaninzi. Nabana ozono zixolweyo zixolelwe kuye, kwaye akusekho kuyenza ngokwesiko into. Yonke into edikekayo luvakaliso lomsebenzi wentlawulelo kaYesu Kristu. Emva koku ngathi ngokungafihlisiyo kubantu, wonke umntu okholwayo izono zakhe zixolelwe. Ngoku umntu okholwayo angaphuma ekhululekile. Apha ithi ukundulula abavikivekileyo bekhululekile, naphule zonke iijokhwe. Mzalwane othandekayo, dade othandekayo, mhlawumbi ubophelelekile kwaye izandla zakho azikhululekanga nakanye ukuba uzikhulule. Ilo ndlela kwindawo eninzi. Ngoko ke silapho njengebandla, kwaye sifuna ukuthandazisana. Uba ngakhona umntu apha nje othi ngokulula andikwazi uzikhulula ngokuba ndibophelelekile, intliziyo ethandekayo, kha ngokuvela kwinzulu yomphefumlo wakho, kwaye uThixo wakho osondeleyo kuthi sonke, uya kuwenza umsebenzi ngaphakathi kuwe, kwaye uyakumangaliswa ngendlela eyenzeka ngayo. Ihamba mkanyana ngoko ukukhanya kwakho kuya kugqobhozela njengentseni, impilo yakho igqobhoze ngokukhawuleza, ubulungisa bakho buhambe phambi kwakho buze uzuko lwenkosi lube ngumvuzo wakho. Ngokunjalo neli lilizwi elizukileyo ngoko ukukhanya kwakho bugqobhozele njengentseni. Ithini apha kumprofethi Isaya isahluko samashumi amathandathu umqolo wokuqala, sukume ukhanye kuba kufikile ukukhanya kwakho. Kukhanya kunjani oko? Kuba kufikile ukukhanya kwakho. Yohane isahluko sokuqala ucacisa nje kakuhle ukukhanya okukhanya ebumnyameni, uYesu Kristu ukukhanya kwehlabathi. Kodwa ngoko siya kukhanyisela kwaye inkosi okunjalo ithe kwintshumayelo yasentabeni, nina nilukhanyiselo lwehlabathi, nina niyityuwa ehlabathi. Ngaba asiqapheli na ukuba inkosi isibandakanye kanjani na njengabantu bayo emsebenzini wayo, kwintsebenziswano yayo, ukuze sikwazi ukuba singabi ngaba ngaphandle kodwa sisebenzisane, sibe ngopati, sibe ngabantu anokubasebenzisa kwinto afuna ukuyenza. Uyaqhubeka apha, ngoku ke uyakubiza, inkosi iyakuphendula, uyakukhala kwaye uyakuthi ndilapha. Oh, intliziyo ethandekayo, ukuba sinokuthi sonke sibe namava ngako oku ngezenzo nangenyaniso, uba singathi ngokulula sihambe kwindlela kaThixo ngokukhokhelwa ngumoya oyingcwele, ngendlela yokuba ukukholisa kakuhle kukaThixo kuhlale phezu kwethu kwaye singaqiniseka ngokuphendula kwakhe. Njengoba kubhaliwe apha, ngoku uyakwandula ukumbiza aze aphendule. Ingaba simlindile uThixo uba aphendule? Sonke sikulindile oko. Apha siboniswa indlela, uthi ngoku umbize inkosi iphendule, uyakukhala, yena uyakuthi ndilapha. Ngoku kuza imeko, ukuba uthe wasusa phakathi kwakho ijoko, ukusa phambili komnwe nokuthetha amanga, bangapha bacinga uba banganyelisa, abakhomba iminwe kwabanye kakuhle nje, yonke imithandazo ayincedi, ngokuqinisekileyo akho nto. Into inkosi ayithethileyo kuMarko isahlo sesixhenxe, uqolo wesixhenxe ibhekisele apha, bafumana bendihlonela, ngoku ibe leli lizwi libuhlungu elimaphezu kwayo yonke into. Bandihlonela nje, bacula nje, bathandaza nje, baza enkonzweni nje, konke kuyalambatha bakwenza nje. Into nelandela emva koko ngamampunge amampunge, belunxunguphalo olubi kakhulu apha. Sixelwa ngokucacileyo ukuba kungenzeka kanjani ukuba uthe wasusa ijokwe, bangaphi na abazivumelayo ukuba babe ngamakhobeka ngokomoya, baxele uba bawuyamkele le mfundiso ngoku awukho ngaphakathi, baze babe ngamakhoboka, bengathi umntu omnye unelungelo okanye unegunya lokubekela bucala ivangeli yomnye, okanye omnye umntu unenxaxheba yokwazi ukusindisa abanye. usindiso luvele enkosini uThixo wethu kwaye alixhomekekanga nakomnye umntu. Kubiba ubani azivumele ukuba athi ngokomoya enziwe ikhoboka, kodwa abantu bafuna into enjalo, abakwazi ukuthwala inkululeko yokomoya kakuhle. Umthetho kumele uze kwakhona nakwakhona. Ingaba sikuvanga oko kunjalo? UThixo ulungise yonke into elungisela abantu bakaIsrayeli, wabanika izithembiso, kwaye ngesaquphe bafuna ukwenza into ngokwabo. BakokuThixo wabanika okuninzi ukuba bakwenze abangakhanga bakwenze konke. UThixo wahamba kwindlela entle kunye noAbraham, noIsaac, noYakobi. Kwakungekho uba uzuthi kumele uthi, kwakhona nje ubudlelwane kunye noThixo, izithembiso nayo yonke into ehamba nako. Xa sijonga kwibandla lomnqophiso omtsha kwaye kwexesha ukukhethekileyo nje ukubopheleleka kokomoya, ukwenza ikhoboka, ukuqhagamshelwano omnye eneengcaciso zakhe nokucacisa kwakhe, ngoku ibikuphamisa iminwe ukhombe abanye uthi abekho ngaphakathi abaya. Ndiyaxela uba nabani na noba into nevele ebantwini noba kwelinye icala, kwaye abantu bayadingwa kuphela. Mna ndidinga uba ndibe noqhagamshelwano lungcwele kude kube sekupheleni, kwaye kuya kusoloko iluqhagamshelwano lelizwi lakhe. Halleluya! Udumo malubekho kuThixo. Uqhagamshelwano ongcwele lusoloko lungomoya kunye nelizwi kaThixo. Yonke enye into yingcaciso yakudala eyabonakalisa igwenxa engamelanga uyikholwa. Nonke niyazi uba xa zidlula iintsuku, izinto ezintsha zazigqiniswa kakhona nakwakhona. Iingcaciso ezintsha zazibonakalisa kuphela ukuba abantu bayagula ngokomoya, abakwazi ukuzinceda, ngoba kusabhaliwe ba akekho umntu ozaziyo iintsuku namaxesha la uThixo awagcinele amagunya wakhe. Kwaye apha inkosi yethu ukwakhe ithi, nditsho kwa unyana womntu akazi, nditsho nezithunywa ezulwini. Kubani ke ngoku uya ukuze embonweni athi uThixo uthe wakutshila kuthi? Kodwa xa ilizwi egama elithi sitshilelo livakala, nantso ke eyona ndawo ecela umngeni. Kodwa bambalwa abantu abakrokrayo ukuba kungakhona ukuthiyelwa phayana endaweni ethile. Ithi apha, ukuba uthe wasusa phakathi kwakho idyokhwe ukubeka phambili umnwe uthethe amampunge, uze unike kwabalambileyo into wena ngokwakho inqwenelayo, ngaba siyakuqaphela uba kungantoni na oku? Noba intoni oyifuna abanye bayenze kuwe, yenze kuqala kubo. Ngoko ukuze sikwazi ukunikela kwabalambileyo into esiyidingayo thina ngokwethu, size soneliswe imiphefumlo ebandezelekileyo. Ngoko ukukhanya kwakho kuya kuthi chapha ngokubonakalayo, uze ubumnyama bakho bube nje ngemini. Oku kufana nokuxutywa okugqibeleleyo kokutya, ukuba sawungena njani na ekhanyeni kunye noThixo sivumelana naye nelizwi lakhe. Apha sinikwa iinkcukacha uba kumele sidlise imiphefumlo elambileyo ngento thina ngokwethu esinqwenelayo. Noko kunjalo yingcinga ebaluleke kakhulu. Kukuphela into wena ngokwakho oyinqwenela uba uyitye, leyo kumele uba lilizwi likaThixo, ngokuba kubhaliwe umntu akaphili ngasonka sodwa kodwa ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaThixo. Ngoko into esifuna ukuba siyiphathe ngokwethu ayikho enye aphandle kwelizwi likaThixo. Vele umbuzo othi, ngoko sinalo ilungelo lokukhonza abanye abantu ngento engelo lizwi likaThixo? Kumele sinike kuphela abanye into esiyidingayo thina ngokwethu enokonelisa umphefumlo wethu, kwaye siyakholwa ukuba elo lilizwi likaThixo. Singabanika kanjani ngoku abanye abantu into size sonelise imiphefumlo ebandezelekileyo? Ngokukhanya kwakho kuya kunyuka kuthi chapha, kwaye ubumnyama bakho bufane nemini. Ewe, ezinye izinto zingangacaci ngendlela esifuna ukuba zibe yiyo nendlela esifuna uyibona ngayo. Indlela selibonisiwe apha ngako oku. Thixo wethu, usishiyele ebumnyameni, akasiyanga bumnyameni. Ngokuchase noko yonke into ibhaliwe apha, kwaye umoya kaThixo uyasikhokhela kuyo yonke inyaniso. Umqolo weshumi elinanye uthi uyakuhlala ekwalathisa uYehova, awuhluthise umphefumlo wakho ekubaleleni kwelanga, omeleze amathambo akho, ube njengomyezo onyakanyiswa imvula, njengendawo ephuma amanzi, emanzi angatshiyo. Hallelujah. Indumiso mayibe kuye kuThixo. Ithini inkosi yethu kwivangeli kaYohane kwisahluko sesixhenxe, umqolo wamashumi amathandathu anesixhenxe? Uthi amanzi ukuba ngamanzi ampompozayo amatsha, kuya kuphuma umthombo, sibe nje ngegadi enkcenkceshelwe kakuhle. Kuhle kunjani, kwaye mkhulu kangakanani umahluko phakathi kwembalela nalapho yonke into ithe yajingiswa, kunye negadi ethe yankcenkceshelwa kakuhle, apho yonke into ilihlaza, iqhama, ichuma kakuhle. Ngoqinisekileyo yinxalenye yembuyiselo apho inkosi yenza ukudubula kuvele eZiyoni. Uthena umnqophisi omdala unika umzekelo malunga nomthombo phaa etempileni, kuba lo mfula uvela phantsi kwetempile. Amanzi awampompozeli etempileni, ampompoze phuma etempileni. Haleluya. Makabongwe uThixo wethu. Inkosi inezinto ezinkulu ezigcinela abantu bayo, kodwa kumele silunge size sifune ngomoya nangentliziyo sithi, Nkosi Thixo wam, yiba nenceba kuthi siguqule, sinike intliziyo kwimbeko yakho nokudunyiswa kwakho, kwaye inkosi iyakukhokhela ngawo onke amaxesha. Ngaba sifuna inkosi sikhokhele nangawo onke amaxesha? Inqaku lesibini, nivumele umphefumlo wenu uba ingcwaliswe ngokunjalo kwiindawo ezininzi. Bangapha bahlala apha napha bengenawo amathuba okuya ebudlelwaneni, kodwa kunjalo abayi kulamba, imiphefumlo yabo iyakudla kukudla uThixo wethu. Baxhamla kwilizwi lenkosi, kwaye imiphefumlo yabo iyachuma ngalo. Iqhubeka ithi, kwaye ukukhanya kwakho kuya kuthi chapha, nobumnyama bakho bufane nemini, kwaye inkosi iyakukhokhela ngokuqhubekayo, yanelise umphefumlo wakho kwimbalela, yenze atyeba amathambo akho, kwaye iya ukuba njengemvula enkcenkceshelwe kakuhle, ube njengendawo ephuma amanzi, ube njengendawo ephuma amanzi emanzi ingatshiyo. Ndifunde eBhayibhileni. Haleluya, mabonga uThixo. Ngaba singakholoku? Ngaba singangcwaliswa kule nyaniso? Ngaba singathi ewe kuwo wonke umqolo kulo lonke ilizwe elifundiweyo? Ngoba kuphela ngengaphakathi ngomdla wangaphakathi ekumele sibe nawo enhlizweni zethu. Uba uThixo angaqaphela ukuba silivile ilizwi lakhe. Ukuba kukhona intandabuzo noba incinci, siye phambili nasemva, kungabikho kuya phambili kunye noThixo wethu, kumele sikwazi ukuthi ewe kulo lonke ilizwi. Nokuba lisibetha njengehamile, sithe entliziyweni zethu, Nkosi ethembekileyo, ulungile wena kuyo yonke into oyithethayo. Kwelethu icala kukhona ityala nokusilela nehlazo elikhoyo. Senze ugwenxa, wena ulungile kuyo yonke into, kwaye siza kuwe sizibeka ekubonakalisweni kuwe. Ithi enze atyeba amathambo akho, kwaye siyaqonda ngokobonakalayo nangokomoya, kwaye siyaqonda kokubini. Kosincede kuba singaqonda ngcono nangokomoya. Sithanda uba onke amalungu omzimbo wenkosi uba ancenceshelwe kakuhle. Oh, ukuba ngakhona umthombo kaThixo njengoba kubhaliwe uba inkosi iya kubiza umthombo ompompozayo, sicule kanintsi okwamatyela amanintsi. Umfula uya kubaleka njengoqhuthelo olukhulu, ngokunje ngegade enkcinkceshelwe kakuhle amanzi ampompozayo. Anikwazi nje ukugqitha nje oko, kumele sibe njengamanzi ampompozayo apho amanzi angomiyo. Hayi uba siyothatha amanzi endaweni ethile, kodwa amanzi endiya kukunika wona kuwe ayiba ngumthombo ompompozayo wamanzi empompozela kubomi obunginaphakade. Kuko oko inkosi yethu yakuthethayo, kwaye uthi lo ukholwayo kum njengoko satsho isibhalo kuya kumpompoza imithombo yamanzi aphilileyo iphuma embilinini wakhe. Ntanda, lixesha kuthi uba sikholwe. Kungenjalo uThixo akazukwazi ukuhambela phambili nathi, kwaye uba siyakwamkela oku ngokholo, kwaye sithi ewe nkosi, ilolo hlobo Thixo wam ndiyakubulela, usifundisile wasibonisa indlela, ngoku senze ukuba sifune silungele ukuhamba kule ndlela ngoku nantsi yeza. Kwaye abo iyakuba ngabakho bawukwakha iindawo zokulahla okumdaka, uya kunyusa izisekelo zezizukulwane ezininzi. Wena uyakubizwa ukuba ungumngcibi, ungumngcibi, ungumbuyiseli wendlela wendawo zokuba kuhlalwe kuzo. Noko kunjalo kudibana nomxholo wembuyekezo. Xa zonke izinto zasemva zifumana ukuzaliseka, izinto zakudala ezimoshiweyo ziphinde zakhiwe. Njengoba abantu bakwaSirayeli babuyele ekhonkxeni kwaseBhabheli bakha kwakhona itempile, emva koko inkosi yayikwazi ukuba izizukise. Ngoku ibandla lomnqophiso omtsha liyabuyela ekukhonkxweni kwaseBhabheli, kwaye liyakhiwa kwakhona njengetempile kaThixo, njengommandla kaThixo ngokomoya, ukuze sikwazi ukubingelela amadini okomoya enkosini. Uya kunyusa izisekelo babizwe ukuba ngumngcibi wendlela, ngumbuyiseli wendawo yokuhlala. YanguThixo angasinika ngenyaniso lonke ubabalo, asincede ngokwesibhalo, ndincede Nkosi kwaye ndiyakuncedeka, ndiphilise ndiyakuphilisa. Thixo wethu nguThixo ozukileyo, kwaye ubuhle belizwi lakhe kuba linyaniso. Haleluya! Ubuhle belizwi kukuba liyinyaniso, uba singalikholwa. Oh, ukuba ilizwi lakho belingasekho, ukholo lwam beliyawuphumla phi na? Andinamdla kumazwe angamawakawaka, kuphela uzama ukwenza ilizwi lakho kokona kugqwesileyo. Bangcwalise ngayo inyaniso ilizwi lakho liyinyaniso. Zintanda, ngaba uThixo uyakwazi ukuthetha nathi ngokwegunya namhla. Ngaba siyakufuna ukujonga nesahluko, sithandaza mntu ngamnye ohlukile. Sithi Nkosi, ndinike ukuqonda, ndikhanyisele, ndazise ukuma kumele ndenze ntoni, ndibonise ukuma ngokunjalo kwaye yakukubona. UThixo uyawukwenza bonke abanyanisekileyo babaphumelele. Uyawukuza azodibana nathi kwaye usindiso lwakhe alunika ngesandla sokunene luphakanyiswe. Kwaye isandla sokunene senkosi asinika nguloyiso kuphela, kodwa liyakukuzisa. Kwaye ekupheleni uThixo uyakuthi ngomangaliso athwese umsebenzi wentlawulelo njengoba kufanelwe kuye. Udumo nozuko malibekho kuThixo wethu nakule mini ngokunjalo. Amen. Masimeni sithandaze. Masithandazeni sonke. Oh Thixo, Nkosi ethembekileyo, sisonke siza phambi kobuso bakho bungcwele, oh Nkosi. Siyakubulela ngelizwi lakho elinqabileyo elingcwele, Nkosi ethandekayo. Siyakubona konke ukusilela kwethu, kodwa sibona wena njengalo inyaniso othembekileyo owathi, nokuba nithe anathembeka, ndiyakushiyeka ndithembekile. Sindiso othandekayo, isiphelo sento zonke sihlile phezu kwethu. Liyakuphola uthando lwabaninzi, kodwa unalo ibandla elakhiwayo kwakhona phezu kwesisekelo sabapostile nabaprofethi, ibandla apho wenza ukuba gqobhozele amanzi, amanzi aphilileyo, ibandla elinjengegadi enkcenkceshelweyo elihlumayo lidubula kuwe ebukhoneni bakho bungcwele. Nkosi ethandekayo, sifundise ukuthandaza ngendlela ekukholisayo. Sifundise ukuzila ngendlela ekukholisayo. Sifundise kuzo zonke izinto, Nkosi ethembekileyo, basihambe indlela ofuna ukuhamba ngayo kunye nathi, Nkosi ethandekayo. Ngokuvela kwinzulu zentliziyo yam, ndinikela ubomi bam kuwe. Ndithi kuwe, ndilungile ukuba ndihambe indlela yakho, Thixo othembekileyo. Ndenza ukuba ndithobeke. Lungisa zonke izinto ngokwecebo lakho nentando, kwayanga amandla akho angatyhilwa phakathi kwabantu bakho, kuba abo babotshiweyo bakhululeke, kwaye nantoni na esisidingo ikhululeke. Nkosi ethembekileyo, kanye ngoku kula mathuba sivumela nelizwi lakho kwaye sithi, Nkosi, uthe wandihlangula, uthe wandikhulula, ndikwamkela ngokhona. Satan, mka kubo bonke abalubango lwenkosi. Oh Thixo, sicela wena sisonke sikholwa kuYesu Kristu inkosi yethu, unyana kaThixo owava ubunzima kwaye wabethelelwa, lo wangcwatywayo, owahlela ezantsi sihogweni uba oyise zonke izinto, ukufa, Satan kunye nesihogo, waze wavuka kwakhona ngosuku lwesithathu. Yangu loyiso lukaThixo lungatyhilwa ngokupheleleyo phakathi kwabantu bakaThixo. Nkosi, sizise ekuvumalaneni okugqibeleleyo kunye nawe, kunye nelizwi lakho, uze usibophelele sonke eluthandeni lwakho lungcwele. Yanga kungangabikho mntu okhomba umnwe wakhe nakanye. Nkosi, yalusa amalwimi ethu, hlambulula iintliziyo zethu, emva kokusinika ingqondo efana neyakho. Senze abenzi boxolo. Oh Thixo thembekileyo ezulwini, sithe sonke sasilela, sasilela eluzukweni olo walibekayo, kodwa silapha ukuba sizokuthatha ekupheleleni kwakho ubabalo ngobabalo, uxolelo kunye nosindiso olupheleleyo. Nkosi, ndiyakubanga egameni likaYesu Kristu, unyana kaThixo. Vumela bonke abo unyana bakhululeyo uba bakhululeke ngenyaniso. Haleluya. Indumiso nozuko kuwe ngoba umoya weNkosi uThixo odlisa ubomilizwi ulapha. Uba uqaphele uba ilizwi kwabo balikholwayo alenze inyaniso ongcwele. Nkosi, siyakudumisa kwaye siyakubulela, siyakuzukisa. Haleluya. Udumo imbeko mayibekho kuwe ngokuba siyakholwa. Sithi Nkosi, ukugqibile, ukwenzile, kwenziwe, kugqityiwe, ndihlanguliwe, ndikhululekile, ndamkele uxolelo. Nkosi, ndingowakho kweli xesha kude kube sephakadeni. Msindisi othandekayo, mandithi mna nathi sonke ndibe nokuxhamla kwinto wena oyenzayo kule mihla. Nkosi, yanga ilizwi lakho lingazukiswa lingqinwe, ngokunjalo kube inyaniso kwegama lakho. Yanga igama lakho linganikwa imbeko lizukiswe, njengoba ilizwi lakho lingqinele, kwaye abantu bakho baza kubango lwako konke oko ukuthembisileyo. Enkosi, ukuba ukholo luza ngokuva, ukuva ngelizwi likaThixo. Kwaye ndiyakubulela namhla kule ndawo uba ilizwi lakho eli sithe sazinza kulo namhla aliyikubuyela kuwe lilambatha, kodwa liyakuphumelelisa kuthi sonke oko ukuthume ukuba likwenze. Siyakubulela ngako oku, kwaye siyalidumisa igama lakho. Sisonke sizukisa amandla egazi lakho, ilizwi lakho kunye nomoya wakho. Yenza zonke izinto kuthi, wenze kuthi oko ukumisele uba ukwenze. Sikelela bonke abantu bakho abakudumisayo, bonke abazane bethu noodade, nokuba balapha nokuba bachithachithekile. Nkosi, siyakubulela uba uyazi kwaye uyawukhokhela abangabakho side sisuke ekukholweni sifikele ekuboneni. Kanye kwakhona siyakubulela ngokuthetha nathi apha kule nkonzo. Indumiso mayibekho egameni lakho. Haleluya. Amen.